amen, amen. Praise God, amen, amen. Praise God, amen, amen. Praise God, amen, amen. Nimekuja kuwa show, nimekuja kuwa teach, nimekuja kuwa direct kwa uyu Mungu. If you believe in God, it doesn't matter the race. Everyone is different, a God different taste. If you believe in God, you're in the right place. I say praise God, amen, amen. Amen, I say, praise God, amen, I say.
Mi niko holy, bado niko fresh. Mi ya meni touch, na sasa na relax. Don't feel high, maana ni wa high class. Yeye ndiye takers, messiah, metaya. We lift you high, yeah, you hot like a fire.
Msifu bwana, amina, amina. Msifu bwana, amina, amina. Praise God. Amen, amen, I say.
Majina ni Greg, wazea Joe, Missy Craig, kina mina love God. Kau jese vio wejua uko hot na kiza, heaven utaweza kuwa board. Zidi kuwa out na niipata kwa Lord. Bebo kiwa sword kudemonstrate kwa road. Baki kwenye pod, utapato na mafrog, utaanza kunondo, utajua ni kugwan, ni kugwan.
Praise God, amen, amen, I say. Praise God, amen, amen. I'm safe for bwana, amina, amina. I say I'm safe for bwana, amina, amina. I'm safe for bwana, yeah. Jodina Christ, tunamsifu Mungu wa miungu yani Bwana. Recha,
minta msifu, mtena na usiku. Wewe kila siku, hata kwa msitu. Weni kila kitu, bila wewe jo, mini kolo. Wale wakutinga, nda wapiga blo. Juwe ni kama bro, mini okowe. Huku kwa shidani, jamani ni ondowe. Weni hewa yangu.
Oja nizemi ya kwamba, nikizema praise God. Nizema amen, amen, sinio, sinio yangu, Allah.
Believing is free, it is unsubscribe. It is easy in life to do survival, but better with faith in heart and believe in God. And saying, I'm not a teacher, I am a preacher. I spread the good word of God and make it a feature. God is light and is which to make you please. Have faith in God and say, praise God, amen, amen. I say, praise God, I say, praise God. Greg,
are we still recording?
Yeah.
Okay. Yeah. Twende kwake Christ, twende kwake, twende kwake Christ, twende kwake Christ, sing a song, sing a song. Twende kwake Christ, twende kwake, twende kwake Christ, dance with the church, rhythm. Twende kwake Christ, twende kwake, twende kwake Christ, twende kwake Christ, sing a song, sing a song. Twende kwake Christ, twende kwake, twende kwake Christ, dance with the church, rhythm. Rhythm. Rhythm.
Tuna rhythm, tuna praise nani?
Tuna praise Mungu wetu, Bwana Yesu, amen.
Yes.